We are thrilled to welcome you to the
channel. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Temple Square. Conference Center was Salt Lake City, Utah. President Monson, I said, Sister Elaine Dalton, young woman, General President, President Thomas Monson, President Hiring, President Udolf Ekayahu. Elder Craig Christensen, Shane N. Bowen, Bishop H. David Burton, Sister M. Cook, and Sister Deb. Relief Society in paying for any primary in paying for and so can you who are any young woman and my general board, you know. Yeah, to in such a more a coy union ammo, no more motie and fidioso. And you may day kind, and you may edit my effie and my effie stakes at what Salt Lake, merrily wab a dear name, and it. Onyaba Goodliff, Airboy Senko. Kwa ni asoro mani na beto high on the mountain top. Na enu eche no Emily Lewis. Oh yeah, my maid of City Cedar Hills no ebe bonfire mai.
Our dear kind and gracious Heavenly Father,
for this beautiful day, that was it. One net for fair with their man. So what the abomo how said young women and I'm my yes share present months and in pain for so many we share one more or better such a so much is your moho yes sir so be share my way yes and yeah so be born who buy no money what to don't care it was it won't share the my it was yes crystal will my it was what need do and in a way you can you know yes crystal didn't amen.
The choir will now favor us with a musical selection.
And you for Guardians of Virtue, are Jessica Hans, or a Laurel, or Fee Present Grove, or a Bocello. No more, you are Sister M and Deb. I will attest to me and work. Young women, and paying for Nia Bekasa. Sister M. Cook, and Sunia Bekasa, and Richie. And Richie. Your best video be a effa a Mario, I wore yes, I am a dear dancer, effa quamo befa near my own here, near my own war in Nepa.
We were born to come. My dear young women, it is a great privilege
and opportunity for me to be here. You are an amazing and an inspiring person. The 13th article of faith is the mutual thing. Ye mutual jumedinum, Samako in sacrament shema from Mani Mema, a cat baby fat 13th article of faith in the AMOM. Mumu be brain him say a article of faith, a chatter, and then a dain say will be soon. And then a mo agent say, Bishop pay me some of a mobile car. Now, so Mumu be brave, who are more intense, said 13th article of faith, you know, as soon a chair coin. Monsha said, you are say, sir, obia, beperso be a bit di near church or 13th article of faith, you know. I say, di no choir, ye odor near Tiaho, near ye Nepama afofro. Ye did pawn church, so say ye did a dinner, ye were did what dear, ye funny am a be brim. Ne ye boy and more didn't see a bit funny am a horse, and never where every abaso bo ye should share a yinum. In the first Sunday morning, general, a daddy can't present monsoon, I can say, he quoted, or can say, Paul church, say. Well, Philippians. A church for a fat 13th article of faith. You know? President Monsu, a church said, you will bring more a day. Now, oh boy, your basso, or can say, was I bring in a mercy me no more a day? Mama ain't it? Now, Paul, a chair, I be boy, a feet, and who ever boy and who buy, name and I'm also. I remember me person made the but time and be my I walk 13th article of faith. I be boy a boy and who buy now me a see and quines more than see day can say I walk your home more than boy ever boy say a be dinner cray near a bear no and a credit for near the kind and he say dinner cray a you. Ebedi no creature say, true to the faith, human nature say, I say ye did no cry, and to say ye try and throw a brain in her. Bosha, what woman dear my ain, say, Ebedi no cry, am I ain, and quaje. President W. Hunter, etcher say, ye did no cry, French him. And maybe a tremor. Ye did. Posters, be boy, yeah, sorry, and him, actually. Be honest with yourself and not do so no cry. I church a near my awa brabomo. A ye moon a ye swing no cry de. A brimbeca say, and when ye say ye be trying to. Nanson offers it, one more drink say a bit to me a year, who have said near my be a hoon here. And soon, maybe what say ye need no cry. A fat $1,000, and I say one dime. No cry, home in church, and move anywhere. Say, I saw, and I say, son, President Hunter Church say, say, Orano, and now for funny home, conchrona, and say ye did no cry, my ear home. Ni di no krama nyankopon ene afofro e ye ene tumi maye ni je se di no kwa wa niyama nyina emu a kechua ne akese emu a ye nya asumdwe maye ya dwen na ya koma mu da ho ye nan fofa ne nkita hudi edra jidi ankrofo ji ndi se ye fi ye nya sa ye nya honhom konkron na nyankofa pepe se me ka ansem bia aboa me ma me di no kwai ne ma nyina mu obe me bi e ko wi a obi ebro ne fom na abe muadi ne chi se obi ba obe ka kire no na be me yi eko ade eko twa ebro na oshehe se obi a enhu no oshehe na oshehe na we hu obi a no se ode ebro be go ne kotoko mu na abe muane ka se me papa ye ba ko a won hwe bi we feel so bashesro
when we are tempted to be dishonest
say yes say in the crayer na so she e ba yeso a ye be dwin se obi a ehu ne aye sa en se me amaye hu se ye nyankopon ana se ye jowo sro no eni made nyina na awde nyina onu bebo ya ten e yiboa me mami bo me homoden se me di no kwai Ewo no credium. Netusu mienu. Ewo 13th article of faith. An article of faith that also do me a Mije di se medu no cry. No cry and say, ye be tintim, ye be ye tree and home fit near ye nim home. Home may be a manager home, Jane Eyre, homano. Ah, Charlotte Bronte, a troyer. Jene eh obi ananema ne mamewu anaso ye ayisia o chese ne atso ye bia no obedi no kwae Mr. Rochester awa humem went me anware Jene na o chere Jene so metran in chair onware Miss Edo Mr. Rochester na ebria obisa ne ho se wa na adwen wo ho anaso obe na ho na eyi ebe fa na ho se obeye na Jane adwenwe ka se mehwe me ho so se mi ni na mfo se mi ni ni ama ebe boa me no enu mom na me bu me ho me di emra Yakobon ahye ni ama wa kire ma enye bra en so hwe ni wo eye bra idea my said in social mono wa bra mi ni na me ho so no se mi bo mi bo mra no so a e be den e be bo am e ho won fa so ma me enti e yin na mu ni ama yesu su ni a etwe mu ene ni a me wo a me chi me jina so e yi ene mi nyina so wa bra a ho chire ene social etu Jane Eyre ejina ni ojede odi nyakopon emra so na ojina so be born ho efe se ebe de ni eye no kre no ho enye ene je se ebe nanso se edi so a ebo yen ho ban ekoda nkwam wo yeje osu nanim me donfonia abayue bi dro eye a man any j alba quacko do nejo was through an imbio. Say, didn't you cry about my enya and a pa ewa apple frosso? Emre tea mumiti, a by you be a or born who more than so obey didn't you cry when he did you more. A boy, a by you a fofro, a brabo. Emre and Fidu be a tremor, Christy and Jen. Christy and Jen, ewa. Hess Texas School Choir Bimo. No mo ni mo ho nanso Jan Eti say Krista ni ni nanfo bi e kasa e fa jedi e ho ani Bible mo abakosema ho na si oni ni oni ni share oni Krista share Jan e kan bi bi se na me nim ni awo ne nanfo e ka enti bro nya yi mi bi sa me ma wofo so mo mami Bible nti minya Bible ne mami fi ase kinkan eh mami efi trono nti ase ase na me hwehwe asore pa no bra me mfe dumienu etwe mu me ko asore bia ebebre na me tinka bi se ne me bi wo ha na me hia ana jubi mi kɔ mi nkoto dwe so ɛbɔ mpae ɛsrɛ nea ɛte sɛ meyɛ na me so ɛdae bi ɛfa wo Kristi ho mehu fi bi a yɛfi yɛ high school anaa secondary school na medwen sɛ me dae no ɛho ɛyɛ ho ɛyɛ nwonwa meso dae fa ho bio wɔ ɛna ɛmmiɛnsa atwam anadwo nyinaa na medwendwen me dae no ho nte ase na mekaeɛ sɛ wo ɛyɛ Mormon na mekɔɔ mo asɔre website na nea ɛdii ka me ho ɛne Word of Wisdom na me maame ɛwuiɛ ɛfi lung cancer anaa nahrawa yareɛ ho na na yɛ mekenkan fa Word of Wisdom ɛka makoma na mekɔɔ me papa fie na mebrɛ a mete ne na saa so mekɔ so sɛ mebɔ mpaeɛ na mebisaa neɛ bia ɛte sɛ mekɔ ne neɛ ɛte sɛ meyɛ na saa berɛ yi masɔre adwumadie bi ɛba TV no so na metwerɛ phone number no na mefrɛ missionaries no na missionaries ne ɛfrɛ me bisaa me sɛ wɔbɛtumi de Book of Mormon anaa Mormon homa no bi abrɛ me fie na mekaa sɛ yio ankyɛ bosom mmienu nkyɛm mpɛɛ mu no mebɔ yɛbɔ me so me ne me kron ɛware yɛ wɔ Dallas temple no mu sɛse yɛwɔ mmaayewa yɛwɔ mmɔfra mmiɛnsa Kristi wode wo dɔ nkurɔfoɔ wote wo ho wode wo ho ni mehwɛ kyerɛ me na wɔmto nsa frɛ m sɛ memmɔ asu na wo ne me missionary ɔtɔ so mmiɛnsa wodua aduaba bi wɔ w'abrabɔ ne wo nneɛma na wo abrabɔ ama aboa me mewɔ ɔne awieyɛ bosua ɛnam ɛyi menkɔlaa bɛnyi a mobɛhu nokora ne twerɛ no woaboa ɛde sɛ adwumadie nyinaa aba m'abrabɔ m bra me ɛhwehwɛɛ Kristi ɔkae sɛ Tem bi ɛbere wɔ hɔ a yɛhu nea 13 article of faith ne kyerɛ na yɛho ɛbo fa yɛ so nanso menim sɛ sɛ yɛdi ɛyi so ne yɛdi Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ɛne ne hwɛ so no a yɛbɛ dede nneɛma soko bɛbra bɛfoɔ mekae ama nea ɔkyerɛɛ ɛyi ne nhyira a yɛde ama yɛn sɛ woma yɛn wɔn a yɛbɛkɔ de Nyankopɔn asɛm akɔ pete ɛyɛ me mpaebɔ sɛ mo mu biara sɛ mobɛka sɛ megye de sɛ ɛsɛ sɛ medi nokorɛ nanso mosan bɛka sɛ mobɛdi m'abrabɔ bɛkyerɛ sɛ adwumadie mebɔ mpae sɛ sɛ moyɛ yie a ɔsoro hia gya no ɛdɔ ne ne nhyira a bɛka mo ho wɔ berɛ a moyɛ adwumadie a moyɛ adwumadie a yɛafrɛ mo sɛ mɔmmɛyɛ mekaa yi nyinaa wɔ Yesu Kristo din mu amen.
Naɔtwe kakra bi atwam mesua a adesua bi afiri Laura bi a ɔkasa wɔ ma me word no na sɛnea ɔkasa a kokoduro mu no no ɛfa Jesus Christ na ɛka makoma yie na ɔde adanseɛ ka sɛ sɛ mede Yesu Kristo yɛ m'abrabɔ mu fapem a medam ɛkɔ yie na medɔ afoforɔ na medɔ wɔn na mahwɛ saa abayewa yi afiri akyiri da biara ɔhyia nkurɔfoɔ kyia wo na ɔresere na mahwɛ no sɛ da biara na n'ani agye ɛwɔ mpuntu ɛba nkurɔfoɔ abrabɔ mu na mmaayɔ mmienu bi kyerɛɛ me sɛ nansɛn saa abayewa yi yɛmaa no krataa sɛ nkɔnkɔhwɛ sinia na ɛmfa adepa mmerɛ no nti ɔgyaae wankɔ ɔdɔ obiara na ɔdi nyankopɔn mmaransɛm no so na ɔyɛ abɔfra a yɛtete no ɛfie a ne maame nko ana ti nti naana medwen ho sɛ ɛdɛ na ɔtumi nya ɔdɔ sunsum yi na n'adansedie ɛka sɛ mabrabɔ di Yesu Kristo ɛso ɛno ne me me ade a mede bɔ me bra na yɛgye di sɛ ɛwɔ sɛ yɛte yɛ ho na yɛyɛ adɔeɛ Na sad e dey we yo Jesus Christo so no e bo e wo article of faith e to so do me ensan e no na di in sha be brain e wo temple adoye eya asempa yentant if we latin kasem e chese e wo se be boa enkro fo e chese ye be drink nipa papa ho na ye mu bebre enwuma ye sia wo primary I just say, me person me ye adoye ma obia if you say eno na ye wahu na me sa na me kache me ho say kaiwe say adoye efri me ho Jesus Christo e chre eno sa na brabo e adoye Jesus Christo e do obia na se ye di abrabo e si Jesus Christo so a e boye ma ye fa sa adoye abrabo etu ye ho so na se ye be fa Christo abrabo yi no na yo si esua no honsem ni yedi nachi na sa samaritan ni papa yi asemi a Jesus Christo kain Jesus Christo kain o look ni mo ma yetosu edu no o se oni die ni bi ba ni ho bebi san se meden na matimi enya dankwa eno okache nse fa wa ho odin ni okuma ni obi bia edo nyankopon na do unu atese ohun na lawyer ni san bisa se na hwan kra ni minua na na ni jese onimdie ni bebisa sa asemu efise ohwe atifi on jiufu atifi on na samaritan fo aneti on onu onu nkanti onu beko jerusalem ajise onu ko chinchin akofa ekofa galilee na yesu ebua no eka kire no sa asemu na sa asemu eka se opani bi Efri Jerusalem eko Jericho ena okoto akromfo mu ena onwobu no tete ne ho ne ma nyina na ungja ne senka onwu na Samaritan ni bi a otwem obehu no na onya adoye man ehumobro eko no okochichiri ni kro no ena ode ne ba ba bi a ebetimi ahwe no na ade achi a okọ no ojesika Edema, if you have one's own channel, na a cabia bebe biano, or son a chiba, or babitia. Auntie's a Jew near Sophia, and as a Levi near Betremuno, Samaritan, Ninu Enya Doye, and Fahon said, not on yet Jew near. Now, Ochre, Senia, yes, Christo, Echre, Ochre, sir, Ubia, Yenia. Na bishop counselor bi nansen eka asem bi ekyere ozi bra na otisoro na ohwe asori no ohunsa kolakitu bi ekita adniema na ye friend crayon kolade tru ade na ohwe nipa na won na ne word won ma na nipa na ti ono na akye te se crayons bi aye color fufuro fufuro no na obia esu si ode ba ewiasim Obia won na ho den ene ade a otosin wom na obia won e dan so ne ani da so na ni nyina na e de ewiase eba pepe ye na we na di so ye be hwe papa ama ya ho ya fo ene de anije ba ye busuam e be chere se unye ankonam Sɛ yɛ bɛnya ɛnkabom no sɛ yɛ yɛ adɔyɛ a ɛde nkabom ba yɛ abrabom w'adwen sɛ woyɛ ankonam nko a na nko a wote hɔ no mu na wonim obiara young womanfoɔ mahwɛ sɛ mode sereɛ ɛne nsɛmpa ɛka kyerɛ mo nkurɔfoɔ bɔ nwa aba so president monson ɛkyerɛ sɛnea ɛbɛa yɛbɛtumi aboa yɛafoɔ bra ɔkakyerɛ a ɛma yɛ wɔ asɔre mu sɛ me nua mo atitirifoɔ a ɛwɔ asɔre meserɛ mu sɛ monya kokoduro no na mombu mo nkurɔfoɔ atɛn a ɔnwowɔ mo ho na mmom monya kokoduro na monhwɛ sɛ mobɛdɔ obiara na moahu sɛ ɔnwo so mbo yɛbɛtumi adi samaritanni no abrabɔm ne asesɛ awiase wɔ berɛ a yɛyɛ adɔeɛ mepɛ sɛ meto nsa frɛ mo nyinaa sɛ ɔbɛyɛ Samaritan adwuma na ɔtwe asimu hia sɛ ube tra unafufo na wakɔ afufo na uma wani ngu na sɛ ɔngo so ebe hwɛ wo so yie na ɔngo mamu nyɛ sɛ nea da bia mo bɛyɛ ade a ɛmrɛ na mo bɛyɛ nea ɛden ubehu sɛ adɔyɛ ɛde anigye ɛba wo fie wa school mu ɛne wa sorry ɛne wo school mu kai sɛ adɔyɛ ɛfiri me hɔ ɛnyɛ sɛ Yesu Kristo kyerɛ ɛdɔ obi akɛkɛ na mmom ɔsom obi a trɛ wa dɔyɛ ɛkɔ nipa bebree so nkwalaa ne mpanimfoɔ President Monsi bra na osua nyina biribia na onya adɔyɛ ɛwɔ nakoma ma mpanimfoɔ na ohu sɛ bra ɛnsra kakra bi anaasɛ sereɛ a ɔde bɛbrɛ mpanimfoɔ yi anaasɛ mmara ne nkɔkora yi no ɛde anigye ɛbrɛ wɔn na saa ɛna a mpanimfoɔ tim ayɛ a na ɛyɛ ɛna a ɛyɛ ankonam ko a ɛnso no sɛ wokɔ no akɔsrɛ wo no aserɛ a ɛde anigye ɛbrɛ wɔn nti meserɛ sɛ monhwɛ asɔre mu na monhwɛ obi a ɔyɛ panin wɔ asɔre mu na mondwen kwan a mobɛfa so a mobɛboa wɔn na mobɛtumi ne ɔn akasa hwɛ hɔ no mu na sɛ wobɛboa wo wobɛbie ɛdan anaasɛ biribia a wobɛtumi aboa wo biara biribi a ɛyɛ ketekete ɛma wo berɛ a wosua yi ɛbɛyɛ de adeɛ a ɛmu ɔdu ɛma mpanimfoɔ nti ne kae sɛ adɔyɛ ɛfiri me hɔ adeɛ a ma mmere bi bebree hɔnom a adɔyɛ yɛ no ɛwɔ yɛabusua mu ɛɛden sen biribiara ma w'ani ngye na boa nkurɔfoɔ na dwen afoforɔ ho ɔhaw bebree ɛwɔ abusua mu ɛfiri sɛ nnipa bebree ɛnka kasapa na pɛsɛmenkum nya ɛne sɛ ɔngo nya dɔyɛ ɛwɔ ɔn abusua mu hwɛ sɛ wobɛyɛ wode asomdwoe bɛba w'abusua mu na kae ho sɛ adɔyɛ ɛfiri me hɔ Yesu Kristo ɛdɔ nkwaraa na ɔde ne nsa ɛfa wo ho na ɔhyira wo sɛ agyenkwa no wo nso wobɛtumi ahyira nkwaraa bi a ɛwɔ wo ho ɛnyɛ ɔngo ɛwɔ wo fie kɛkɛ wohu sɛnea w'abrabɔ ɛtumi ɛboa saa nkwaraa nketenkete nansɛn menya nkrataa bi anaasɛ nkratoɔ bi firi akwaraa bi a obi a na ɔhwɛ daycare hɔ na mmaa mu ne mmarima mu a ɛwɔ asɔre mu ɔse berɛ a na menam school na anigye sɛ ɛdan no ho ɛwowɔ Yesu Kristo mfoni ne temples afa ɛdan no ho nyinaa na mehu Yesu Kristo mfoni biara ka sɛ hwɛ Yesu Kristo ɛwɔ yɛ school mu na Yesu Kristo no ɛbɔ ne ti ase na ɔsui na ɔfam akwaraa no na medɔ saa abayewa yi na meka kyerɛ no sɛ saa nhwɛso a ɔde kyerɛ ɔn a ɛwɔ ne ho no ɛboa na ɛkyerɛ sɛnea Yesu ɔn bɛbɔ bra papa na sunsun kronkron abɔ ɔn abrabɔ mu mpo sɛ biribi bebree hɔnom a ɛɛden ɛsan nneɛma a ɛwɔ wiase no yɛwɔ mmayewa fɛfɛɛfɛ ɛwɔ asɔre mu na megye tom nea ɔkae saa mmayewa mosesa ewiase mu sɛ mode mu abrabɔ ɛbɛsi Yesu Kristo so na mopɛ sɛ mobɛyɛ te sɛ sɛnea ɔpɛ sɛ moyɛ meda mo ase sɛ moyɛ adɔyɛ abrabɔ ɛwɔ mu sɛ mobɛyɛ foforɔ moyɛ afoforɔ no monyere mo ho na monya dɔyɛ ma ɔngo a ɔngo te sɛ mo a mpanimfoɔ ne ɔngo a ɛwɔ mo abusua mu nkwaraa ne ɔngo a ɛte bɛn mo na sɛ moyɛ adɔyɛ a mokyerɛ sɛ nkurɔfoɔ mehu Kristo kanea no monna meda mo ase sɛ mokae sɛ adɔyɛ ɛfiri me hɔ menim sɛ President Thomas S. Monson ɛyɛ Onyankopɔn kɔmhyɛni na n'abrabɔ akyerɛ adɔyɛ a yɛbɛtumi asua firi ne hɔnom di ɔkɔmhyɛni no akyi na sua a ɛfiri ne hɔnom megye Yesu Kristo som no di na menim sɛ Joseph Smith ɛso nti no asɔfodie no asan aba abrabɔ asase yi so menim sɛ agyenkwa no dɔɛ ɔde n'abrabɔ ne ne nkwa ato hɔ ama yɛn na mebɔ mpaeɛ sɛ yɛde abrabɔ nyinaa bɛsi Yesu Kristo so na yɛdi ne kwan so ne yɛadɔ amanfoɔ ne asom wɔn na sɛ yɛyɛ sɛ a menim sɛ yɛbɛtumi ama ewiase ayɛ baabi papa ɛfiri sɛ yɛgye sɛ ye bere adoye me dis adanse we wo Jesus Christo dim. Amen.
So bad there.
I am a young woman, and I believe. I'm just one, but there are thousands of us, young women all around the world.
Na den ye jidi bi say mo bia na e be ka chew one sempenum ma bi say yen cheme as mo ma boni emu famoso na fa enipa e bu boni fo ente say ye egwane fi yese e betumi asesan yese e betumi ama esum ehan aba obra esum o.
After I'm done reading my scriptures,
so me can come in home, yeah, na me bom paya.
Bring it into my life.
Me ma eba me to my brabo when I'm sharing my to say ne eboa my brabo e bring na.
I'm a daughter of God.
Me a nyankopo eba me a Adam for me a nyaba. Na ebre beba me a ena. Me I didn't church.
I try to be a peacemaker in my home and to keep the spirit there because I want our home to be
as much as the temple as I can. Temple sene emre dudu a metumi.
For the
said to me what temple no more na some dress or ho menim said say ye call temple no near dream temple no ho e boa me say me my brabo ese Jesus Christo na no wo to me e boa o ma obey Jesus Christo na o ye ena e boa wa brabo emu.
I have a testimony.
Me wa dance day. Wo Jesus Christ do. Me nim so do me. Say every you know ho mami. Me nim say Jesus Christ ni ma jen kwa no wo mami.
He is always reaching out for us.
I bring you now or turn in suffering. Say ye to ye nsa.
A man.
Na o ma ye yen kwa ye nante.
All over the world.
About you, a young woman. Now, so you do draw be brave or yes, you know.
Benevolent.
Say a bit. You better do no cry.
I have promised to stand as a witness of God.
Major, I say, Nyanko Point, I said, Nee, I bring you now, a baby.
We seek after things that are virtuous.
Yes, you shed near my air, no cry. I won't etin it, and won't edin, I would need ye. Nka kra kra no.
We are changing the world.
Yes, it's time we are say.
My dear young friends,
Minu anumun kwala. Mo yo nyankopon ema odomo wa palmo medamase se mo ahwese mo bedi Kristo as achi medamase se mo jidi medamase nema nketinkete a mo ye wo wiasuma ebo mo adansi die ehye ne ma mo ye kania ewo beposo Mumma mo kania enche no kre a Yesu Kristo asem no eche. Sene ebe ya mo betimi abo afufro ewo no kre mu. Ewo asasi so amo ye domo.
I hope you will always remember.
I know my Redeemer lives.
And I'm a bomb pie and say, on Concrum Bamate, Amma Kumam, sir, Monsu Moody Mupa, on Yamunim. Now, money, Israel, need us all. We are Yankopon by our domo. Busumi and Chemon, and snow. Maybe ya climb some called temple, crochet, sir, about what be a warrior. A man I may tell them when I not may so be 2 minutes or canyons, you know. But kind, brat. Your walls are by way. Now, never made a tidy fit to be can't share no home. Now, no major is that now or yeah, I call out on a home for pa. I'm right, sir, by way, so a bad demon, you know, not wash a tidy fit to be even sooner. Now, can you want a name? Not the near jay. I'm right, or bad animals, you know. Now, be born by walking my mind, sir, and my all we are seeing your answer will be near Miss Minhun. Now, so be more dear answer. Obaba brabo pa na woni nyame ade apam no ade apam no so sene be ya obesiesi yo ho na once what me akonya ko ponchen biem so no emra sa oba ni ni kun ebu nkotodwe no ebedi ab ni nyakpo ebedi apam no so no apam a ebe sho ho den na hira won so no na woni me emra bia bibia so ejina ye sene ya amo am worry so no to any share and she shared a moon, you know. Or catch on, say, or dinner moon, and no cast at me home in my bed wounding, you know. And or bow on a bounce of cast, say, Minsome, who all mobbed the achievements, you know. Oh, who in the bush, young? Ah, obedient achievements, you know. Minim said, not or tea, or tea, I see a salmon, you know. Say, a here said, Obeji DDSA, a here said, Obeba Bratin name. Now, Bibia and Yafet a chance, Sir Oberho, or Barney, or Bama, or Bawaria, or Temple Moon. Mamma Bremons, no, Babuamo, Sammy, and Mosia Simon, I call Temple Monson. A whole and I must remember calling a mobaji and share a free Yankopon Chamber, a sons of Wayanema. When Yankopon Domo, no person moon, Monidia. And to the opposite, the person we are in said, Mobile, not quantitative, so not modima panso. And my one, and every answer you more, and never be brave as his son, be named so a jib on you to moon. Never bonny now, since no, and here are some also mobbing a painting, not my bomb, my name, who's your home bang. More Monia or more, or bought ten in your home bang. Ten in Indian, not a dean sooner, a hands of a bomb bang. He answered, obedient Yankopon church, so now what giant would more mine? Now, Oma or bought binds, no, or more or bought ten in Holbein. And so, Oma bought ten in Holbein, no, and some more your mom or watching Holbein, and he answered most of my bought home by Namo Dimras, also. A son said, 2 years would any permuse a boy made to me a won't call out and so, yeah, dear, a demo pie. Ten year bra bonus here, a dear, a here say, may a benyam concrono, a canyon home. Once we name, we a here so benyas a quantity free home concrono home. Sir Obarbara, ten and horn. When say, a dear, a here, send a bayer, obey, and son of a back temple, monsignor. Now, so obey to me, I could not use Christ or Nimubium. Woo sees your home a nay for a train samarino. In church, I work for the strength of the youth, and also the idea here. Pa, that's a decent church in Sua. A bebo, I am a young warden, Nancy, and my uncle, and Yakupon, him, and Mubium. Bosome bia no atwa mu nso no. Enkora bia free app on Utah nso no. Eto woni to temple nso. Na o 19 free Draper Utah temple no call Solid temple nso no. Wɔyɛ wei nti sɛnea asɔre mpanimfoɔ atwa mu no nso yɛɛ no brother Moore nso yɛ nnipa bi a odiyifoɔ bring me to nsa frɛ no sɛ ɔmɛboa na yɛn nso yɛnsi Solid Temple no nso no na wɔkye biara nso brother Moore bɛ nante kwan aduonu mmienu da biara ɔno na wɔyɛ a atwerɛ sɛ yɛka no sɛ ho kronkron wɔ Onyankopɔn mu a ɛda temple no nim no. There be no snow. He had to have this leg amputated. When you saw him, am I your child in night? From his commitment to the problem, Nancy Williams is not ne Shisha Bosse or Babo Modians or Babo Ama AC Temple and Sonon. Or ye or Tredia be beaten at 9 obeyed me an answer. I sent a bay or Bacos wire, Jumans or not, what about Share Obey and Sonon? Sir, am I warning so? Eyɛ nhyehyɛ so a sɛ ɔbɛkɔ so na wanante kwan no sɛnea dimɔ nso yɛɛ no nso no ɔsiesie ɔ ho naawotwe biara wɔ mutual mu nso no sɛ mɛyɛ a ɔbɛte ana wɔnyɛ gyidie wɔ temple mu nso no fitiaseɛ na ɔkɔ anobɔ ampaeɛ anɔmpa anɔpa bi paa no mmerɛ a ɔhyɛ aseɛ no nso no nanso ɛsɔ m'ani ɛsiane sɛ na ɔwɔ gyidie mu na w'ani da wɔ nsusuɛ ho.
So now, most of us say, "Moho Akwa Temple, Mofi Munchi Mumwa at home." So, Moba King Kai, Book of Mormon, and it will die and cost so Jimmy Dino. Bra morning, Nanante Akon or Mo Abdi or Monito or Motinosu. Ebrim who said, Womana say, Eh, Moya Nanso Mokoso, a talk or woman. Mumu bebreo hoa, niyama bebreo hoa, e tre mwa sayi. Na monsu atise, ubo mwuhu, na uko wanim. Kwa yang amaywe faso, aya niya wamu, empe mfu afaso, numwa hunye, ebe mwama bo, ahuba mbo nifa kwa tiso mwufa. Kwa yang ube faso, ani niya ube unse, ya jim kwa afasa kwa yinsu, no, no, back out when you want to. O bra, we hear no more. Well, quite a mood to cry, a janum and an near a soft one paying for a boamo. A mobile one so be a our humbambo, not a sunny beer and to em. O mofia said, and my way will be a anum and so now on between me and Nanty. O mo ye be a and watch ya. Omo tumi ejina ejinsu ana omo pe bibi edi e mayo omo mame mo papa ene mo bishop e wo ho e bo amose mo tu ana mo akọ temple omo be kai mo niam a e be si mo kwan se mo be bo mo bra na se wo bo a omo be wo pra omo be bo a wo e ye mani je se me tia na omo du temple enuanom ene namfo ane memu ano ebe bua maiwe na mu bo abaso na obi enase atubo nanso ye obi e man so she chi kopem se omukodu temple no ho bro omukodu ho no omusu ye na omusu temple no mo na mo she bo se omobe ka so mbi dimo huni so omobe ko temple no mo temple 90 e bibi e ntutoya fa wa brabo ho. I saw for paying for ne mum paying for a come home. A memoir and who may you are holding, and you are no ma, Eddie, woman, your ma, one more a prayer, a show, my cheek. I more trust so a court temple, no more co echo fear so as some jay said a bear, a moon, you know, be a quam pastor, a court temple, and say, well, born by now. Would you who need you who fit a sunny moon? Mamma and chair, sir. I would tear. Ain't any here saying, I didn't know. And today, no more to me, I yet no more to my bomb, my monocrony. I would tear home by. so be a chess so pa a mouthful fro. Brammy, I buy you a me, so I say, near me be a may as a me and be a bread bacon. Na me hwɛ niamma ma chɛchɛ niamma ti sɛ me yɛ ne niamma me nyɛ da me twɔ ne nyinaa to wɔ sɛ me ti nokwa gɔdɔ me tua me tiding ɛne sɛ me kɔ asɔre biribia na ɛberɛ a me soso ɛyi ho na me nim ne ti sɛ me yɛ sɛ ma twɔ ato wɔ ayɛ nhyehyɛe ɛdeda berɛ a me sukuufoɔ ɛka sɛ nsa no mbaako pɛ ɛha no mesere ɛsɛ sɛ Me se bo a bra me yen fidu me no se me num ensa. Sa we yen she se no we si wo bo sa bre be boa wo emre edi wenim. Minim sa mube tro niama mope se mwe a bre nyina ani niama wore nye dano. Na disa en tro a wa tro tro. Sa be bo wo hon wo hon hon me hon ba en se ube bo hon ba en fi niama wo yeni social media and I say niama hura mo hwe no computer so no se be ya honhom ne mfe ho eh ya se obe ti asese obe ti ho ede ho ni aye ni eh ya na se wo hona wo na mdua aye temple na nti se niama ye di abo we nti se wo di bi di ho agro ko si se wo be ko temple mu akware Aye, idea a hear my say one. Wo a brave bar was so. Yet the more frabby dry was so. Edward Baby said to me, A hear a full fro. Wo a will be a wo bonnier ma, and who a hear a home. Your city in my side, net CC, who send a bear binger, and who is strange. Wo. For the
mothers listening tonight, Munia Motia, my Samson. Monso monya fato ho a edimo pa wa mama mama no so meda mase mama modinya so machira mun se oye mama wa odimo o nyankopon nim na so na wo onim omudie no so en free wiase mo wo abra ba monso no ene wo anso nchechere monso wonso no monso mo botene ho ban na ochi ni atwe mo no Make a throw and sign pigs on. Nay, I'm a part two be pans on. I'm ramming too many share a temple, a solid temple, no son. Not a bad down hostel can yam woman. Not a swim penny for a demon, no son. And so no, or ye be as a bayo benya and strike a free old temple, no son. Sabaya become a bomb, ya a busia, or down communion, no son. Emra or Lantia free Alpine, a call temple, no sooner. I didn't know where, a son said, once no, or GD say, or GD war, or come or deep warner and some moon. Now, or GD is a or deep warner, so I would GD nor dance if I use Christo home. Now, when himself book a moment, so I end a career. You GD or near many names, you know. Now, you back also answer a bill GD or near maybe a buyer brabble. Onsono or console bebre mo and insono yensu bit my a console mo. Article of faith toss do me and san so chair and say and near my bit me I yes send by a babwine to me I caught temple on sono. Send me a dachi binus no you bit me I do not yen on your meaning be mo wa hotimo na wa kayo honso and here say baba modinya near CS your home and ne se benya e benya cuckoo drew say yensu bit my nia edding and my one more juma edimo pa no nanso me hia so me hu se obekam hu no na se obot ne ho ban nso obenya ho den na okoso na se okoso nso di apam so a osra hima muni pa bibren so ba ban ho ban president monso kan se mon kan se yen tu mi kan ko an wo yen ho se ye yakopon juma yakopon nso ba bo ayen Since you home, a fat train mirror also bit me. I call temple home, said Maria also bit me, and then you could point the more mobile, attending a home year home by no sooner. And he has almost used one of my call temple on sooner. My dear dancing, sir, when you could point the assay. Now, you're rather Jesus Christ on Sotiasse. Now, and I'm Jesus Christ, so afori bonus ne ntino mo bia nso benya benya ahobon ababoa mo se ma mo so mentimi akọ temple nso no me bon pa yen se mo bia benya ahoden se me ya motima ye adwuma nyankopon de asiesie mo se mo so mo mama ye mo mo mra se me ya mo siesie mo ho na ma twen mra wa kasa fa e wo tren kunkrun mo se be ya onso be nante wo kania mo essence onso wo hote wo Jesus Christo din mo amen.
Now hear from President
Henry Irene. President Henry B. Irene Ebakasa. Onu echi no choir nebeto yenyume etrato How Firm a Foundation. Otunyum ni wea Bethany Wright nebebo mpaye amaye. Aoye Laurel fi Mesa, Arizona.
My beloved,
Nyanum Emma Nkitua, Yakatremu, Bribe Briana G, Sir Moye, Assorin, any Dasso, Mebutayana G, Sir Mebu Momma, who's a sonnet here, Nasa Gidian, Enna, any Adansi Dikas here, Efri Radeho, Ebe Wusso, Mo. Eniyama amoye debia na ebeti mi ebeya se bia insusu yen kitin kiti ba urade ne bebo amama akwa akodu eni jesu enna mo insusu ya amoye nti mo beye enshira kese ama fufro mo insusu ye amode ba yenchen anaji achre se mo yi ade papa. Mayua bebre will be a singer. I a tune saffron. Nema bebre, I non come beat me. I am more yes, I'm a bab any a babet. More yes, if Edna Mujidia mo wanting. More yes, yes, Christo, a sum no gidini. More gidi, temobeba a babet ye. Ne na sum for na moenya gidi any daso. Efa nema muti na. Mwa muti ay bebo ma brabo muti wa ma kumamu efa se mundi Yesu Kristo echi e bia na mu ehu se eye ensusue na mu amoye e bia mo bai enam anamfuni ebusua unti anase mo pese moye adoye ema ubi otun safremu ba se mu ehu kra Muhunze bibi kiti kiti bi F ejinkwane kache mse bra bedi mechi. Sa donhri ya yene mwa awa hei. Radeno e ma mwadansi di aye kesye. Mwe tie enyum ene ensemu. No mwa nya adansi di fri sun sun aba makumem. Se ye wo. A komsheni e wasasi su wo e rade no asori no kren. Mwa dansi di enyi. Se, we ni asori na e ye no kren wasasi su. Na, yenyi na ye nti bibi pepe epe anadri. E bimu o hon ma, e bi ana e sunsumu na e di adansi e se Thomas S. Monson e ye unyanko pon komsheni. Na ebi munsu echese enokre abrabopa eni se ye ye bibi ama afufro efa Yesu Kristo en abrabopa na eno enede opepa kese ba se obedon munna enya opepa se mo madansi die ebekoso ewo Yesu Kristo asori mu President Brigham Young ehu hia hia. Na oye onyankopon ekomse ni afi mfie oha eduana mienu na oye onyankopon komse ni na ohu ene mabrabom se ne na ewiase ne ma eba ono ane ma ho na ohu se wanhwe ya ewiase ene ma ebetwo nwefri ewrade ne kwanso e ma emfa enije ma na ohun se sane mai eh se America han mo na yedi keteke ekwan e free baby ekọ etwa oman ni nnamu small device na text messaging on the way to this building se mi hun se mode abafu niema e di enkrato ekọ kọ akoma nkrofo se sia mu betimi eni enipa bebre Maji and Sembe Bre Free Viasim Nenam Senia and Nema and Fidia Be Viasim. And having their choices being made. A bit me up one mamma I am Susie Adi Adansi de Akesi Efa and Yankupon our Tiasi any J and Shisha or Mayan. Na na owo akomshin dear kese ema ne ma ene wonso eno na ewo masema me pese me kan tremu otna ni fie ewo akwan tia enwa every baby ayeshiemu wakase ehu hia se ema ema bawa ewo Israel se onu benya adansi die ewo nokori mu na Ochre association and as a cool eye a fa and mayua home, your friend said young women. And Anna G Mati Sa Adia or ye evening meeting in the parlor of his home. Sir well yeah or tis Adi Ifrin if ye a fa and fear or her etching. When Yankopon Emma ba a wivias mina enya sa adansi de Efa and Okore no ho emo onwo onwo ho sesi ai wa bra boy a akai ube hia sat adansi die no na ebebo amo akọ dan kwa na se oba beye onyankopon kania e de akoma ewiasum ma ne mema efa ewiasum nyina munim efri mwa muns Ensu ya hon ni ayefe no adansi die. Joseph Smith etre se testimony anasa adansi die eye adia e free e diisem ebra obi a ode ahobrasim ehwehwe no kure no. Okafo asunsun kronkron no se sa susun kronkron na de adie ebra ye na ne tumi ne so ema ema nwinwinwi bia ema onipa ko a eba na kumam. Na okase weni ekwan ba kopa obi ebetimi ehun se Yesu eye ajenkwan no na osum eye nokre matisa atinkan amamo amho ebia na epese chirem osum no hu bibi kakra bi tisa se ni anadwe matin se ni ameti free 13th article of faith no o se ye beye nokre na ye di yate ehun Masati bi sa niema we ye Kristo abrabo Joseph Smith Matisse oye na komsheni na sa de na nye ansem keke na me madwen mu no me hu mfutu kwan e wo Judea kwan so any garden of Gethsemane na makumem na me tse me pese me bun kotoje etse ni a Joseph eye ewo enuanum no ewo New York na mitimi hu o madwem e kania no a etra owia no ewo awia brem na me te adansi die ehu Testimony will come to you in pieces. Adansi die beba nkakra nkakra efa enokura kese ni nyina afa Yesu Kristo esum no ho. It is a ukain Book of Mormon. Sanya wa kain de dan. Ni ema bebre won ma ebeye fufura ma. Na adansi die benyi ewo ne tetremu eni ne doa emudom. Na eche sunsun kronkron no ebema wo adansi die no anyi bra wo bompa ye na wo kenkan trusem no na se na wo kan ama etoso eduasa martin baby bebre na minya kanea bebre free mu mo me anjuje ni a ekan ni a chen E wo bra ye hwe adansi die no ye benya bibikitu e bifa gidie hu ene opepa se ebenyi anadwi mwati gidie any sao pepa no be obra mutie ensema efa ajinkwa no adoye ho enokredi ene ehote a na nkomse ene na nempata adwuma oye no elho mai enti no mahu eduaba gidi eduaba no mate wo mabrabom ne makumam na sonia enua a yeduate ene ewo se yewwa no anya sa ebewu enti no empire a yebofri akumam eye hu hia pa se edi eduane be madua no na se yebedi agya no mransam so ebe boa ema ya tansidie ni akosro na nyi se yebedi ni mransam so eka se ye gugugugu enua no so ebe ma yen adansidie na akosro so ajinkwa ne ka se obi beye na adwuma na obe hu ne cho ne nsem no se me kafsa fa agya no a ana se me kasa fa me ame ho sadi we aye ama me ne beye ama wo nso ọtrọ no ene ema mi sua wo bra na mi sua no ene se agya onyankopon achede kese ene dan kwa na sa mi sense ya se ye betimi atena se afebo no bra me ti sadi we a esendi hu adanse e wo makumam no me be hu se ye ma sadi se ade bia me ye bia no e wo se me gai wanchi wanchi na me hwehwe asumdue wo ma busuam ni mi fie na enye abrabo we yechi ansa na menya sa tibia nyina ba enema e ha adwen wo abrabo yi mu no me hu enema nkitinkiti be fa se nia me heaven abrabo ebetie na ama menya adansidie wo sa ansa no tumi na yede e wo temple mu e ma ya abrabo ekos mahwe me mama mienu ma yebo onwesu o temple mu e ma yen nanamu atwa mu no e mama menya adansidie efa Elijah bosha o de bo ehye ma ebusiam se yebusia ebesan aba abetna sibie na megidie e wo abe yade ade hu e wo senia wa chen wo ama no na bride o ajinkwa no call sunsun tena bia hon mu no se no aka wo doctrine and covenant o se ahotefo no enije e wo oje a ode brown na onwo eba onwutrasi na onwo ebu nkotodwe ejitumu se weni onyankopon ba no na aye onwaje nkwa no na onwanim ebeshrain na eshrain ekan a efri kristo no onso eba onso e ma onwo nyina eshrain na ama menije aba adansidi a menya ewa agya no bohye efa dan kwa na ama megidie nso enyi se meye bibia sa na emenya bebem wasan aka che se ye di ne mransam nso e wo se ye bom pa ye na ye adansidi enyi wa che se ye mom pa ye emfa book of mormon o kafa ne moro na nse pa meka tsere mo se mu kenkan sa na ema we na se eye nyankopon pese mu be kenkan we na mo be kai se na nyankopon aye adoye ama ne ma efri se obo adam ebesi sa breya wo nsa kan sa na eme na obe dwindwe hu e wo wa kumam na se u nsa kan sa na eme we ya mebo wa ba so se u bebi se nyankopon e wo Kristo dim se nema we si enye no kra na se wo bebisa we wo kuma abubuom ene adwempam na wunya gidie ewo Kristo mu a se no kra e wo sadi mu ebe ba wo so enam susum krunkun na enam susum krunkun tumi to be hu no kra wo bibia me yoni da so se mu nyina mo be hwehwe sa ebo hye amamo amon sa eno kra eba e ma prekupe me enfitiase no eba tunsum en kasa kitinkiti me sa ne ba mi so be efri won mu no se eba editumi na eba na me mpese medi meni betu nia esi atwam no abribia na e wose ye koso ni ye hwehwe se sa na ema we ye no kra no me mfa sa di we me ntutu nase anase me nka se de bia no mewo sa adanse di emu ye den wo bra ye nya gidi na ekom di anse be hu nyankopon chro sem na ye be di ni mransem ni aya gye no na eye ehu ohonum se ye mompa ye na ye sua dressem na we mu nyina eye enubaya ehoho ma adanse die se nia ama boy kokko no ose se wu pau dua no na wan hwehwe ho se ube manu no egugusu enye nhi na se owia no ehye wo no ba na ebehye so a esan se eni enhi nti no ebe bu na nenu njese na dua no enye papa anase na adoba enuba ne nye papa anase ye ninje ho na firi se asase na yedu aso no enye papa e na won so a wan gugusu enti no un sanka enoba no se ye bedi aduaba no ehia akoma mu empire na ye bedi ewrade ne mransem so no e wo se ye ni nyina ansa ne ye adanse die akoso ye sa enye ma bebre hon ma na ebro ye so de emri bi be hon ma ebe base ye be pese ye mompa ye and mrasem bi nu e wose ye dwenze ye betimi apal se urefi kokobona ama ebo na ose na se wam gugu eduaba no so ede untimi enya enobae no emfri se edua no enkwa edua no na se wo begugu asem no so na se wugugu edua no so na ekose enyi no na wo tokoso ewo ahobrasie mu ni bibia mu a ebenya hi na ebaba ba edua kese na akoda nkwa enkwam na esan se wo yire wo ho na wo gidie ene wabotrenti no ebenya hi ewo mu ene nkakrenkakrenkakra no ubenya enuaba no efrim a ede na ede sin bibia ewo wiase no ena eye fitas bibia eye fita a ehote e chen bibia ehote na ubedi sa aduaba ekosi bra ebehye wuma na ekomu ni ubiom ne nsukom nsu ni biom eno na ubenya ujidie ene wo abrabo pa ne wo ahode ni ubi bia ho faso se dua no wo twen se di eno ba bebro en some e wosa asem se wodi wani toso se aduaba no beba no ebeboa ma wa ye ade papa enyumre eno na ebeboa ema wo hwehwe temple se wo ba kwa koso wabusia eno na wodi wadwen adwen ho se bibia ewo edan ne ho ewo temple ewo nyankopon edem se obeware ho se obetime duani ato saldan so ewo opepa a efri adanse die mu obehye wo ma na wiasmu enso he nyina be fri ho na bribia no behye se obebbo abra bot se agenkwa no na wo adanse die benyi na eda ebeba ubehu ama wa ho se ono ne ewiase kanea na obeba benya ekan ewo wabrabom na ebe ewo se wotokoso ansa na wanya saa enhyire ahan mo na doctrine and covenant chain ebohyem ozi bibia ye nyankopon bia ye kanea no bia oje kanea na oto aso wo nyankopon mu oji kanea bebre na kanea no enyi na hren ehren kosi bra ebeye ebewie peye wo ye kanea emanyan ebo wiase bra wudi wadanse kire afoforo wo afoforo hwe wo se wo ye kristo kanea no ewo abra bom ewrade no ebe ebefa kwan mi so mas aka ne ano ahyen akọ onwa awodọn onyankopon ebe so enipa apimpim bebre wo wias no esan kane efri ne mama hornum ewo adanse diem ne wo niema wo yen ena gidie e wa sori mu no ewo na erade ne etun safo se bra na bedi mechi erade ne do na onimu me mede medo ene me adanse die jamu moye onyankopon a odomu ema a wosruma minimze ne doba Yesu Kristo e ajinkwa ani kanea owiasin medi adanse se sunsun kronkron no edi en krato abremo anadwe e kasimu mabrabom na President Monson eye onyankopon commission na medi adanse o Yesu Kristo dim amen.
Amen.